deserted home, house,
nyumba bila watu. Nyumba bila watu ukato, watu, nyumba bila mtu.
Bila mtu. Bazuguro.
Ngakwi.
Ngakwi. Ngakwi.
A farm, a shamba.
Munta.
Povu.
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 Povu nini?
Ni shamba, upovu.
Oh, this povu is a shamba which there's nothing there.
Ah, that's a deserted shamba. Yeah.
Povu, povu manake, in Swahili is povu.
Yes.
Swahili is povu.
Ah, say it's the same as Swahili.
Yeah, povu. But no, no, V-U. V-U,
povu. I was writing in a phonetic transcription, but I will.
Povu.
Yeah. A fire, moto.
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 Ega. Ega. Ega.
Ega. Mama. She know also, she say ega.
Yeah.
Msema moto, moto ni mto. Moto ni mto.
Mto bahari.
Mto kama hizi hizi za pale njia.
Mto kama ule wa Tarsa, wa Tana River.
Aiwa, aiwa na mbe.
Ule wa Kau.
Eh.
The kind of beads, the kind of decoration made out of beads. Naikima. Naikina.
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 Tena.
Naikina.
Mpini. A handle.
Mpini wa jembe, si ndio?
A handle.
A handle.
Mpini.
Mpini wa jembe.
A handle.
Mpini hivi wa jembe.
Mpini jempeni. Mpini jempeni.
A house post, the pole in a house sticking up. I don't know what that is in Swahili.
Nguzo.
Ngudo.
Nguzo. Nguzo minini.
Nguzo
minini.
Ya nyumba, nguzo ya nyumba.
Also in Swahili is nguzo.
A knife.
Kisu.
Kisu.
Halite.
Tena.
Halite.
Tena.
Halite.
A pot scraper.
Kijiko.
Kukora. Ime.
Ima.
Ima.
Ima. Ima.
Nini?
Ile coffee. 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 Hizi za baharini hizi. Si kama kijiko ile. Ya kikwetu.
Kwetu kofi? Kiswahili?
Ziko kofi na mna hii. Kama...
Page. Again. Tena.
Mabate.
Tena.
Mabate.
A bowstring. Yeah, for hunting bow. Haso.
Haso. Haso. Haso.
Kiswahili ni?
Ni kigwe.
Ule uta, ule uzi wa uta?
Kigwe.
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 Kiswahili.
And it is a part of a bow, is it? It is the string, yeah. Kigwe. Tena? Haso?
Haso. Haso.
And the bow itself, the actual whole bow. Uta.
Uta.
Ala. Ala. Ala.
Tena.
Ala.
Tena.
Ala.
Tena. A club. Rungu.
Rungu.
Yeah, rungu. Mkuki. Utoma.
Toma. Toma. Toma.
Toma ama toma.
Ukonjo.
Ndio, unitaje.
Toma.
Toma.
Point of the spear, ncha. Nkoma.
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 Mzivu. Mtu mzivu. Nkoma.
Nkoma.
Poison for sumu. Daa.
Daa. Daa. Daa.
The piece of the arrow, the wooden piece of the of an arrow that you shoot. What would that be? Can you explain that?
To that shingo. Hmm? Shingo.
Shingo.
Here's an arrow. Have we got an arrow? No. This is the.
It's a poison. That poison.
Sumu.
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 And what do we call the whole thing? What do we call?
Yo kitu yote inaitwa kile kitu yote ile kile
hado.
Hado.
Hado ile chembe chake.
Chembe kwa Kiswahili inaitwa kile kidude. Kile kidude. Kilimi ama chembe nini?
Chembe.
Chembe. In Swahili.
Kama ndiki ile.
Na kabila yako?
And just
kitu tu kile kidude cha mbele tu peke yake.
Jina lake? Hado.
Hado.
And just this piece, the wooden piece, just not the whole thing, but just
the wood piece on there.
Yeah.
Ile kipande kile kipande peke yake
inaitwa. Waa. Kile kipande chake. Kile mti chake.
Inaitwaje?
Waa.
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 Aha.
Nilewano.
Kwai
ni moja.
Kwai ni moja.
Kwai. Kwai. Ni moja. Ni wano.
Wano ipi?
Wano.
Swahili. Moja. Ndio.
Wano.
But what is kwai in Swahili?
Kwai ni wano Kiswahili.
Wano nini?
Wano ni ile chembe tukweshao ile peke yake ile refu na mbawa ile.
Wano sijui.
Ile pampikao kama ile tumepiga pale ile mperemente pale.
Ule msumu mwenyewe sio?
Ile wano enda ile ndo.
Mshale ule? Wano.
Ni wano Kiswahili.
Wano.
Wano?
Wano.
We'll look that up and see.